et la virgule d'América. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane bice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram mudusanga kuri VOA radio yacu naho waishatu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiyo hano Kampala Uganda.
Ndiyo mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro muri Sanga mumaze kumenyera. Icyo uyu munsi turakomezanya n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ubushize ku muryango w'ibihugu bitageraho bibogamiye tariki ya 15 kugeza kuri 22 z'ukwezi gutaha. Ibihugu 120 bigize uyu muryango bizahurira i Kampala muri Uganda mu nama yabyo ya 19. Insanganyamatsiko y'inama ni gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi. Ibi bihugu bifite ayahe mahirwe yo kugera kuri iyo ntego? Kugeza ubu ni kuruhe rugero byakwitwa ko ntaho bibogamiye? Ahazaza h'uyu muryango haragana he? Nanone turi kumwe na Professor Paul Kananura, impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano. Turavugana ari mu gihugu cy'u Fransa. Professor Paul Kananura, mwirango amahoro.
Mwiriwe Mutagomwa, turaho bisanzwe n'akabeho katumye turwara inkorora ariko ntibyatuma tutazira kuvugana. Nizere ko ijwi riza kumvikana.
Oya, turakumva rwose, rirumvikana neza cyane. Yangire akabeho natwe hano katugezeho nyine ni ibihe byako nta kundi. Reka nanone ngire nti ikaze n'ubundi mu kiganiro muri Sanga nawe uri Sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunyakira kandi ni byiza ni iby'agaciro kugira ngo tuganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ndetse n'abakunzi bacu. Njya mbona rimwe na rimwe baca mu gikari bakanyandikira.
Ni byiza. None rero narimaze gusa n'uvuga bice mu byo turi buze kugarukaho, ariko mu kanya nahoze nibaza nti harya u Rwanda n'u Burundi gira abanyamuryango buriya muryango byagiyemo ryari, kubera iki? Nibaza niba mbere yuko wenda tujya mu bindi twasa n'abagaruka iwacu gatoya, byo hari icyo wabisangizaho abanywanyi b'ijwi rya Amerika?
Ngira ngo u Rwanda n'u Burundi bari muri uwo muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye. Ariko cyane cyane u Burundi, kuko ndibuka ko nyakubahwa Perezida w'u Burundi yagiye muri iriya nama ya 18 yabereye i Havana, yari ariyo yafatiyeyo n'ijambo muri Cuba.
Ni ukuvuga rero ko byo bisanzwe n'ubundi ari abanyamuryango bawo.
Bisanzwe ari abanyamuryango b'iryo tsinda ry'ibihugu 77 wongeyeho Ubushinwa. Nubwo ibihugu ngira ngo ariko banza ari ibihugu bya
by'ibinyamuryango hakaba indorerezi 18, noneho hakabaho na n'imiryango ngira ngo 10, imiryango mpuzamahanga cyangwa inyuranye. ibyo nabyo
byose biri mu buryo
ibyo nabyo umuntu yaza kubyibazaho ese ibyo byitwa indorerezi ibyo nsanganyamatsiko y'inama ya 19 izabera muri Uganda bavuga bati gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi wenda reka tuze kuyigarukaho mu kanya ariko ubushize twari twavuze ku kintu kijyanye n'inyito y'uyu muryango ubwawo kugeza ubu ni ku ruhe rugero byakwitwa ko ibihugu mu by'ukuri koko ntaho bibogamiye kuko ndibuka ko ubushize twari tugiye kukivugaho tugasa n'abagice ruhande Professor Paul Kananura
ibihugu bivuga muri rusange ko ntaho bibogamiye ariko bigeraho bigasa iyo ukennye iyo utifashije ugeraho ukabogama kuko ubogamira ku buhatsi ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bisanzwe muri rusange twamaze no kubona ko isi iyobowe n'ubukungu n'ubucuruzi ubungubu ibyo bintu byombi nibyo biyoboye isi ibihano n'igisirikari biza kubyunganira iyo bibangamiye ibyo bibiri bibangamiwe mu nyungu z'igihugu iki n'iki cyane cyane ibihugu bya ruturo
biramutse rero ari uko bimeze ukareba n'amateka y'uyu muryango kuko ubushize twabonye yuko wagiyeho mu by'ukuri ushaka kurwanya ubukoloni hanyuma uza kugenda uhindura isura buhoro buhoro biramutse ari uko bimeze ahazaza hawo umuntu yavuga ko hameze hate byaba bibaye ibya bwa buro bwinshi butagira umusururu
birashoboka ariko biterwa n'abanyamuryango icyerekezo baba bihaye urabona ko ubungubu bita ku bibazo by'iterambere ngira ngo mu nama y'ubushize bize ku bibazo by'iterambere kuri siyansi ikoranabuhanga n'ubushaka n'ubuhanga dushya kugira ngo nabo bazamuke mu bukungu kuko bumvise ko ubukungu ari bwo buyobora isi ni ubukoroni kuko nta bugihari nubwo bwahinduye isura niba batakiri mu byo kurwanya ivangura nubwo rihari ariko abantu bafite inzego zindi mpuzamahanga barimo nabo zo guhanganiramo kuri icyo bibazo ahubwo ubungubu bakaba bashishikazwe n'iterambere siyansi n'ikoranabuhanga no guhanga udushya ari byo bita innovation babona ahubwo uko bahangana n'ibyo bice bindi badashaka kubogamiraho
mukanya subira kuri iriya nsanganyamatsiko ariko hari umunywanyi w'ijwi ry'Amerika utekereza ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze
werereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba
kandi kiki ogamiye ngira umuntu uri hagarariye mu kanama k'umuryango w'abibumbye icyo ni ikibazo cya mbere ubwo ibyabo byamenyeka gute ese hari ibyemezo bibasha gufata n'ubu ngubu akenshi n'igihugu kimaze ku hanwa ibyo uruhare rwabyo biba urushye urugero igihe esitamwe zose ziteze zitacikamo kabiri haje kubaho umutwe wa mudamujyasi warwanyaga abasoviyete ariko ku rundi ruhande usisiye na CIA y'abanyamerika muri icyo gihe CIA isisiye amudamujyasi ibihugu byinshi cyane cyane byo mu majyi cyane cyane byo muri leta zimwe z'abasoviyete byagiye bifatirwa ibihano n'ubungubu ejo bundi bino bihugu byo muri afurika y'uburengerazuba kubera hari abanyagihugu cyangwa se bamwe bashatse guhindura ubutegetsi bwe bwasaga n'ubugendera kuri leta z'abakoronije ibihugu byabakoronije mbere ariko ibihugu by'i Burayi bihita bifata ibihano usanga ndetse n'ibihugu biri muri sadiyawo bishyikira ibyo bihano ibihugu akamaro k'ibihugu bidafite bibogamiye kurengera ubusugire bwabyo buba ubuhe
urakoze cyane Reverie Karasira reka Professor Paul Kananira ndakeka ko yakumvise neza reka gusubize
Karasira abajije ibibazo byiza ari byo byerekana uburyo uriya muryango kugira ngo ukore neza bitaworoheye kuko ibihugu ntibigira inshuti bigira inyungu niyo mpamvu ku kibazo cya mbere cyo kiroroshye kuva uyu muryango wabaho wo ufite uko uhagarariwe mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kuko ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango kandi ubushinwa buracyari muri uyu muryango ni nayo mpamvu bavuga itsinda rya mirongo irindwi na karindwi uteranije w'ubushinwa ni ukuvuga ko ubushinwa kuva iri tsinda ryabaho ibihugu byakwishyira hamwe ni nk'aho ubushinwa ari bwo bujyana ijambo ryabo muri kariya kanama gafatirwamo ibyemezo ku isi kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi icyo ngicyo cyo ntabwo ari cyo cyaba gihangayikishije ibyo bihugu ariko mu rwego rw'ibihano urumva ibyo bihugu uretse ko bidashobora gutuma ubushinwa ariko ibihano bibaye ngombwa ko biza kubangamira ibyo bihugu byose ubushinwa bwashyiraho veto muri rusange ni cya kibazo cyo kutagira aho umuntu abogamiye n'uburyo mu busugire bwabo bw'ibyo bihugu bikunze kugira ingorane nyine zo kubogama igihe hari ibihano byo batabyubahirije ntabwo byakubahirizwa kubera impamvu imwe ni ibihugu mirongo irindwi ibyo bihugu bigize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bigize Loni ibyo bihugu bifite mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi urumva rero batubahirije ibihano ntabwo ibyo bihano ntibyaba bifite ingufu nicyo cya mbere icya kabiri murabona kiba kiri ku bihano kuva yabaho kuva ya gira kuva Castro yaba perezida wayo kugera uyu munsi bihano bya Amerika ariko ubona ko bamaze gukorera inama kabiri kandi byo ndibyo bigaha ingufu Cuba yo gukomeza guhangana na Amerika no muri ibyo bihano urumva ko bifiteho akandi kantu k'akamaro gato ariko uko twavuze ibihugu bi za CEDEAO ni n'agahomamunwa k'ibihugu bya Afurika bifatira ibihano bikwiye abaturage n'ikindi gihugu cya Afurika bayikata nabi batitaye ku bantu bahuje inkomoko ubwoko imibereho abantu bamwe bisanzwe bari mu bihugu bibiri bitandukanye mbere bari abantu bari mu gihugu kimwe ibyo byose rero biteye agahinda ariko biteye n'isoni cyane cyane k'ibihugu bya Afurika bishobora kuvugirwamo bikomeza kuvugirwamo kugira ngo bitere akajagari muri Afurika kugira ngo bitere inzara bene wabo kugira ngo bitere intambara mu baturanyi kandi zidafite ishingiro ibyo bintu ni ibintu by'ubugoryi by'ubugambanyi ndetse tugomba kurwanya twivuye inyuma
hari ikindi yarabaje reka nsabe masanga na rwose bihangane gato turaje kutubaha ijambo mu kanya gato rwose masanga na rwasa mu mbare tubwirika ndetse bagira ubahagarariye muri onu niba bavuga ijambo bavuga risohoka rite barivugira hehe wari ubaye nk'ugikomozaho uvuga ko ubushinwa ari bwo busa n'ubujyana ijambo ryabo ariko bahagaze bate muri bona
ibyo twavuze bo ku giti cyabo ni uko buriya Loni ni ikintu gihuriweho n'abantu bose n'ibihugu byose birimo ariko bagize bashatse kugiramo ijambo rimwe ni ukuvuga ko hari akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano niko gafata ibyemezo bikakaye muri ibyo byemezo rero bikakaye mwaba muri benshi cyangwa mwaba mutari benshi ntacyo mushobora kubihinduramo iyo mutari muri biriya bihugu bitanu bya Rutura noneho rero muri ibyo bihugu bitanu bya Rutura harimo Ubushinwa bwashi buri mu bihugu byashinze uyu muryango icyo gihe bibaye ngombwa ko inyungu z'uyu muryango zihagararirwa n'Ubushinwa bwahagararira izo nyungu ariko Ubushinwa nabwo ni igihugu nk'ibikigihanganye n'ibindi byose nacyo gifite inyungu zacyo bwite kirwanira muri urwo rwego rwo kuyobora isi kandi bafite uko baharirana hagati ya biriya bihugu bya Rutura icyo ni icya mbere ariko icya kabiri ubwabo nk'umuryango bashyize hamwe uretse ko nyine byaruhanya kubera bwa buryo twavuze bw'iterambere bunyuranye muri buri gihugu n'ubukungu bunyuranye butuma buri wese agenda yiyorobeka cyangwa yifofera agaca hirya y'ibibazo by'umuryango ariko bishyize hamwe mu rwego rw'igice cya kabiri cy'inama rusange ya Rundi ibyemezo badashyigikiye ntibyacaho kubera ko bagize 70% y'ibihugu bigize Rundi ni ukuvuga ko 70% batoye ikintu cyangwa batagitoye ntabwo cyahita muri ruriya rwego rw'inama rusange icyo ni icya mbere icya kabiri hari icyemezo gifashwe mu buryo butemewe n'amategeko ntibagikurikize bafite 80% y'abaturage batuye isi ibyo bihugu abaturage babyo bageze 80% y'abaturage batuye isi urumva ko ibyo bihano nta gaciro byaba bifite batabyubahirije ariko ibyo rero mu mikorere y'ibihugu ntibikunda kuko politiki y'isi iragoye politiki ngenderwaho ya buri gihugu niyo ishyirwa imbere munyugu za buri gihugu kubera ko nko twabivuze mbere ibihugu bigira inshuti bigira inyungu inyungu zawe utazibona mu byemezo rusange byafashwe usijana handi kushobora kubona ko zabungabungwa
Reka twakire Bolingo Masanga ku murongo wa telefone ikaza mu kiganiro muri Sanga
akoze cyane
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
kibemerereye mu gihugu cy'u Burundi
yego yego komeza
ariko ntabwo mfise igitekerezo ahubwo mfise ikibazo muri kiranye by'uyu mutumire yadushikirije nkasanga ko muri itsinda ubushinwa ari bufise ingufu
yego
ariko naho bufise ingufu biraboneka ko mutumire none ubundi ibi bihugu bitagira aho bibwamiye ntabwo ari ubugoyagoye bw'ingufu nk'uwa bufise ahandi atanga akarorero nk'u Burundi ndimwo
urakoze cyane Masanga reka duhite dufatira hamwe na Rwasa Jean Paul kugira ngo Professeur Paul Kananura abasubirize icyarimwe Jean Paul ikaze mu kiganiro muri Sanga aho uherereye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Jean Paul Rwasa Jean Paul niba utwumva ego komeza ntabwo turimo tumwumva reka tumusabe aze kongera ahamagare Professeur Paul Kananura wumvise ibyo Bolingo Masanga avuze ku bijyanye icyo yise ubugoyagoye
yego
urabivugaho iki atanze n'urugero ku Burundi kuri kiriya kibazo cya Ukraine
ngira ngo twavuze ko igihugu gifata ibyemezo mu nyungu zacyo ni muri urwo rwego kuri icyo kibazo cya Ukraine ibihugu bya Afurika bitatoye muri Loni nk'uko bisanzwe bitora babiragije inkoni ahubwo ubu bikaba bibona ko harimo agahenge ko buri gihugu gitora gikurikije inyungu zacyo muri urwo rwego rero u Burundi bwifashe mu ntibugire aho bubogamira icyo kintu ntaho gihuriye n'uko ari uko u Burundi buri mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye kuko hari ibihugu biri muri uwo muryango byatoye byatoye mu kwamagana iyo ntambara yo muri Ukraine hari ibindi byifashe hari n'ibindi byatoye uyu icyo gihe ntabwo nk'umuryango ntabwo bigeze baterana cyangwa se ngo babyumvikaneho baze kugira icyemezo kimwe bafata ubu buri gihugu cyagiye gifata icyemezo muri uko gutora gishingiye ku nyungu gifite gishingiye ku mubano gifitanye n'Uburusiya cyangwa se gishingiye kuri politiki yacyo mpuzamahanga
ngira ngo arasobanukiwe bwana Masanga reka noneho twakire Nitanga Simon ikaze mu kiganiro muri Sanga
yego murakoze kugira ngo rero kugira ngo ngarukeho mbaze n'umutumirizo ahantu kumubaza ese bafite aho byegamiye bigenga tabuti washobora gute ku bijyanye na bije ibijyanye no kuba uwo muryango uzakenera aho ukorera bije uzakenera n'ubundi bufasha bisanzwe
ahubwo bagakomeza nyine kubabera ijwi aho hirya
no hino muri izo nzego zabakandamirizaga hamwe zo zitakibasha ubu ngubu kubakandagira ku gakanu kuko basigaye bakazamura nabo bakakaridika.
Turaza kugaruka kuri iyo ngingo mu kanya, na cyane cyane kuri icyo kintu cy'abakinanye umupira Ubushinwa n'ibyo bihugu. Nuko mbona abanywanyi bacu babaye benshi bagenda babaza ibibazo, reka nsabe simuyihangane gatoya duhere kwa Shukulu Gaspari kaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane. Jiwe chale chane mfisenga hanu kombo na nabuna
uline Shukuru
linki jiwe nimijuku cha Tanzania
komeza
mungara ya Kigoma muri wilaya ya Upinza. Nekupuka kufike jiwe tunzi kili huku au wabaki na nye umupira usanga wa mwena mwa geze kuna mwe ishimishi ya kuna mwesi aliko hivi hugu kutatu na zekano usanga vikila visi linyuma huju wukabije ushikanao hugu wa wuka usanga usige hugu nga hivu chane wukajamundi hugu kuyonde la ichowa vesha ho none hasa viki kujia na atwe hugu kutatu mishwere kutu mwagatoi kuzo munga mwona hamwe bikirike bishobora gushika ngaho n'igice cy'abandi babageze ku gihe cy'umunsi ko ndabona nk'igihugu cyacu urabona ikigeza ari cyane ku byeke bukungu yakabatu kanje karako.
Shukuru, sinzi niba ikibazo cyawe cyumvikana neza, ngira ngo wari ushatse kubaza
uti cyumvikanye rwose. Reka musubize ahubwo Shukuru, nta gihugu kibeshwaho n'imfashanyo, nta mfashanyo ikiza ibihugu. Ibihugu bibeshwaho no gukora byivuye inyuma, gukora bishikamye kugira ngo byiteze imbere. Nta mugabo utezwa imbere n'undi, icyo kirazira kandi nta naho twabibonye. Nta mugabo wubakira undi urugo, ibyo birazira, nta naho twabibonye. Niyo mpamvu ibihugu byacu nabyo bigomba gukora byivuye inyuma, bikagira imiyoborere myiza kugira ngo buriya Tanzania mu minsi ishize cyari igihugu kiri inyuma mu majyambere, ariko ubu ngubu kigeze ku mwanya wa cumi mu bukungu mu bihugu bya Afurika. Yenda ntibiragera ku baturage bose kuko ntibiba byoroshye gusaranganya ubukungu, ariko bigenda byigira imbere. Uko bigenda byigira imbere bishobora kugenda bigera kuri bose, cyane cyane ko ari igihugu gifite amahoro kuva cyabaho, ari igihugu gifite umutekano kuva cyabaho, ibintu byose birashoboka. Kandi kikaba cyaraje kugira muri uyu muperezida mwiza Magufuli waje kugiteza imbere ku buryo bwihuta impinduka, kandi yagiye afata ibyemezo byiza biri mu nyungu z'Abatanzania bose, ziri mu nyungu z'igihugu cya Tanzania, cyane cyane gufata Tanzania ubukungu bashyira imitahe mu nganda, mu bigo by'ubucuruzi ngo arenze 49%. Igihe cyose umutanzania agomba kugera 51%. Icyo gihe kuvuga ko ubukungu buguma muri icyo gihugu, n'abandi bose rero bagombye kumwigiraho akaba akarorero. Iyo ufashe ubukungu bw'igihugu ukabwiharira, ugafata ubukungu bw'igihugu ukabushyira mu maboko ya bamwe ntubuhe abene, icyo gihe ntabwo uba wubaka igihugu igisenye.
Ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, turi mu kiganiro muri Sanga, turavuga ku bijyanye n'ibihugu bidafite aho impuguke ku murongo wa telefoni. Dufite Idrissa Makungu ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane munyamakuru.
baze
kugushima ne wadutegure uyu munsi kubera twungutse ibintu byinshi n'ibitekerezo yatugejejeho n'imigambi bafite namwe barize utubazo dukeya tutarenze dutatu ni ukuvuga ngo iryo shyirahamwe nyine natubwire igihugu kitishakisha gihora kiri inyuma y'ibindi nta terambere gifite kujya kizajya muri uwo mushinga bisaba iki aye nkanashima nkanisabira n'abavandimwe bacu duhora ku isoko mpuzamahanga ry'umurimo turashima leta yacu y'ubumwe nyine kuba imisoro yarayigabanyije ubundi isabira abanyarwanda bose gukora ubu twese abakozi
urakoze cyane ugira umunsi mwiza sinzi niba nanone ndibaza niba umutumirwa wabashije kumva ikibazo cyawe ngira ngo urabaze ute se
nabyumvise nk'igira ikibazo
yego
ibihugu byo biri kwiteza imbere twabivuze icyo gihe byari bikennye ubu bikaba biri kwiteza imbere twabivuze harimo Ubushinwa Ubuhindi ni ibihugu binini bituwe cyane ibyo byerekana ko ngira ngo mu bihugu bikirimo bigikennye ni bimwe bya Aziya bya Afurika na za Haiti nibyo bigikennye cyane kubera ko birimo ingorane z'umutekano birimo ingorane z'ubutunzi birimo ingorane z'imiyoborere mibi ariko bikaba ari n'ibihugu bito bitari bitishyira hamwe ikintu ahubwo ibyo bintu byatwigisha ni ibintu bibiri hari icyo na reka mbere ku cya none ahanigaruke ku cyo twavuze ubushize icya mbere byatwigisha ni uko ibihugu bigomba gushyira hamwe kugira ngo bibe binini ibihugu bya Afurika barabicagaguye babiciyemo ubuce ibihugu 51 urumva ni uduhugu duto tudashoboye kugira gahunda y'ubukungu ihamye ihwanye n'abaturage Afurika ifite ihwanye n'ubuso Afurika ifite kwishyira hamwe rero kw'ibihugu bya Afurika kugira ngo habe Leta Zunze Ubumwe za Afurika imeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma Afurika nayo izamuka ikangana n'Ubushinwa ikangana n'Ubuhindi none ikava mu nzira y'ubukene ikava mu nzira y'amajyambere nayo ikajya mu majyambere cyane cyane ko dufite ubukungu kamere abandi bashingiraho kugira ngo bakire urumva noneho twishyize hamwe ntawaza kuza agenda buri gahugu gato agakubita umugeri cyangwa se agasukisha utuntu duke kugira ngo atware ubukungu bwacyo ahubwo ubwo bukungu bwatuma abanyafurika nabo bazamuka noneho n'utwo tubazo tw'akazi n'utwo tubazo two gusaranganya utuntu duke tw'igihugu udusaranganya na ba rusahurira mu nduru n'abambatsa ibihugu ni imiyoborere myiza ngira ngo ubushize nigeze gutanga urugero rumwe ku gihugu cya Cameroon muri 63 cyangwa 64 cyahaye imfashanyo y'ibiryo Koreya y'Amajyepfo ni ukuvuga ko ufasha abakize kurenza ufashwa icyo gihe kure yamaze ko yari ifite inzara kamere yifashisha ibiryo cyepfo ikize ishuri igihumbi gukuba ishuri igihumbi ukubye ishuri igihumbi kurenza Cameroon muri iyo myaka 60 ni iki ikize ishuri igihumbi kurenza ukubye igihumbi ukubye igihumbi kurenza Cameroon ni imiyoborere myiza ni ugukunda
ukora wivu inyuma. Bakayagumiza mu gihugu kandi bakayasangira n'abaturage bose. Ibyo bakoze, ibyo Cameroon itakoze, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, iyo icyo ngicyo sinakivuze n'ubushize, ariko noneho reka nze nagitsindagire. Muri mu mwaka w'ibihumbi na president wa universite yaho yambwiye yuko yari amaze kwanga kw'abanyeshuri ijana na batanu bo muri Gabo baza kuko batangiraga mu kwezi kwa cyenda, noneho muri Gabo batanga impamyabushobozi nyuma umwaka ugiye kurangira, ababo baje gutangira amashuri bakaza mu kwezi kwa mbere, ni ukuvuga ko abandi babaga barangije igihembwe cya mbere bo bakaza mu gihembwe cya kabiri. Urumva imyigire ntiyari yoroshye, nicyo ngicyo yitwaje yanga abo banyeshuri avuga ngo bazaza ubushize. Ariko ibyo ngibyo nibyo yitwaje mu rwego rwa politiki n'urwa mpuzamahanga mu gusobanurira ikindi gihugu kugira ngo hatazamo ibibazo bindi. Ariko je yarambwiye ati nuko bohereza abo banyeshuri tukabacumbikira, tukabigisha, tukabaha byose, tukabaha n'amafaranga ya buruse, noneho igihugu cyabo kikatwishyura nyuma y'umwaka ayo twabatanzeho yose. Atari ko hashize imyaka ibiri abo bana kuko bakomeza kwiga no hejuru, kuko bigaga igice cya mbere cya universite, icya kabiri bakaza kukiga iwabo, atari ko bamaze imyaka ibiri batatwishyura. N'ibyo nabyo birimo mu byatumye noneho uyu mwaka mbanga. Noneho reka twibaze igihugu cya Burkina Faso na Gabo, dukurikije uko bimeze, Gabo ikora ku nyanja, ifite amashyamba, ifite peteroli, ifite iki, na Burkina Faso idafite ikintu na kimwe, ni ikihe gihugu cyagombye kubaka amashuri ngo ikindi kijye kwiga iwabo? Ni ikihe? Ibyo bibazo rero ni ibyo ngibyo Afurika igomba kurwana nabyo. Imiyoborere mibi, isesagurabukungu, ukwiharira ubukungu k'udutsiko turi ku butegetsi, ntidusangize amajyambere ubukungu n'ibice bafite cyangwa byinshi n'abaturage bose kugira ngo babeho neza. Kandi dufite n'ibyatuma tujya mu majyambere z'abandi bose.
Murakoze cyane Professor Paul Kapita. Dufite abantu babiri ku murongo wa telefoni, reka tubafatire icyarimwe. Dufite
cyane
aho hari ikibazo gitekerezo.
Ndi mu karere ka Nyamagabe, ndi mu Rwanda. Tumire yabituganiriye kuva kare. Ibihugu bya Aziya ndetse na Amerika, kuko ikibazo cy'imitwe iterabwoba iri muri Afurika, twarusahura mu nduru abantu bigwizaho ubutegetsi muri Afurika idatera imbere cyane nk'uko ibihugu bya Rwanda kugera mu Rwanda rwavuye kuva 59 habaye ubwicanyi mu Rwanda kuza 94. Iyo ni uko twabonye umuyobozi mwiza tugeze muri 3. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gishobora kwivana mu bibazo runaka kigiyemo kikagira inama ibindi bihugu byo muri Afurika.
Garuka ku nsanganyamatsiko Pacifique, garuka ku nsanganyamatsiko yacu.
Yakwivana mu bibazo irimo ni ugushyira hamwe, ni ugushyira hamwe kandi tugahuriza hamwe twese nk'abanyafurika ubwacu, ko abaza kudufatisha ngo dushyire hamwe akenshi na kenshi usanga hari ibyo babaje kureba bituma ibihugu byaba bitera imbere. Umutumirwa atanze urugero kuri Korea y'Amajyepfo ni igihugu cyabaye imbarutse yo kuzamuka cyane mu bukungu bwacyo bitewe n'uko bashyize hamwe babasha guhera kuri bike bafite badategereje amahanga.
Cyari igitekerezo watangaga cyangwa n'icyo ushaka kubaza?
Icyo nashaka kubaza mubona uko yabitubwiye Afurika hari icyo itakoze yenda yagakwiye gukora kugira ngo ugushyire hamwe kwayo ugerweho, kuko uko bita kose ntako batagize baratubwira igihe bakatubwira ariko kutitegerwaho ni ukubera.
Urakoze cyane Imana Pacifique. Reka twakire na Habakubaho Norbert ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Nangwe turabashimira.
Yego, urasa ku ntego Norbert.
Reka nshime ijwi ryawe, reka nshime n'umutumirwa wawe yatanze. Ariko se navuga ni wenda Afurika niyo mpamvu idahuriye yemeranye wenda bagakora inama ugasanga ibyo bemeranyije mu nama ibikurikijwe biterwa n'iki? Ese Afurika kare ubutunzi bwinshi cyane ugasanga niba bavuga ati wenda uyu mutungo uzakoreshwa gutya na none nuhurizwe hamwe ahubwo buri wese akagenda areba ibye biterwa n'iki? Ibyo ni ibyo rero nagira ngo mbaze.
Urakoze cyane Norbert. Professor Paul Kanana, ndumva ikibazo cya Norbert nicya Pacifique birajya gusa.
Birasa cyane kandi byose aho bihuriye umunana bisubirije hamwe kandi akabisubiza neza ni uko Afurika itari igenda ikaba igikorerwa mu kwaha n'abambatsa ibihugu. Niyo mpamvu bafata ibyemezo ukabona bamwe ntibabyubahirije abandi babiciyeho abandi bakoze ibidakorwa kubera ko ibyo bumvikanyeho muri rusange bifite inyungu ya Afurika bareba umwe muri bo cyangwa babiri muri bo bambatse ibihugu bakabavugiramo noneho bigatuma badakora ibigomba gukorwa kugira ngo abaturage babeho neza Afurika nayo ibeho neza. Ikintu cya mbere ni uko abayobozi batareka abaturage ngo bisanzure. Umuturage utisanzuye ageraho umuyobozi nawe bamuha imfashanyo cyangwa se bamushyizeho. Ibyo bintu byombi abaturage batisanzuye neza cyangwa badakora neza ibyo bintu nibyo byica Afurika, nibyo bituma kugera ubu Afurika ntacyo yagezeho. Kandi ngo umwana apfira mu ntangiriro hajya kujyaho umuryango rigizwe n'umwami wa Maroc na perezida wa Misiri na Feri ari nawe wari mu bashinze uyu muryango uyu nguyu turimo kuvuga uyu munsi ubumwe za Amerika. Perezida wa Ghana abikomeyemo, perezida wa mbere wa Ghana abikomeyemo cyane n'abo bana Feri n'abandi
za Afurika ngira
ngo neza ndangize gatoya baragiye bavugira mu bandi bariya ba perezida ba Cote d'Ivoire n'aba Senegal n'abandi nabo bagira itsinda ry'amakwebwe ubufatanye bw'uko abari byo baza kumvikanaho bajya mu bufatanye bw'ibihugu. Ibihugu bifatanye ariko bidafatanye nicyo cyangwa iyo mikorere mibi abambatsi bihugu n'abayobozi bakorerwamo n'abambatsi bihugu kugira ngo noneho bishakemo abayobozi bashobora guhuza Afurika kugira ngo igirire akamara Afurika n'abanyafurika.
None Professor Paul Kananura, biramutse ari uko bimeze ko uko turimo tubibona, iyi nsanganyamatsiko yo kuvuga ngo nanone nsubiye hahandi twahereye, gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi, haba hari ayahe mahirwe yuko ibi bihugu bishobora kugera kuri iyi nsanganyamatsiko?
Iyo ni nsanganyamatsiko isanzwe idafite n'ikivuze muri rusange. Izi nsanganyamatsiko z'inama zose ubu ngubu, inama zose zibaho zihuza abakuru b'ibihugu, ubu dusigaye tuzita nka misa. Bavuga bimwe bakora bimwe. None se iyo bavuga gusaranganya bazasaranganya iki? Bavuga icyo basaranganya muri iyo nama? Wowe uza umuntu azazana ubukungu bwe aze gusaranganya n'ubukene bwawe? Noneho ko abangaba benshi bari mu bukene bazasaranganya ubukene bwabo ukabakize, rero se bazabwira abakize ko aribo bake, bati nimudusagurire. Ibyo bintu byo guhora bameze nk'ibishwi biteze. Icyana cy'ibishwi iyo cyumvanye naje yazana icyo kurya atazana icyo kurya kirasana. N'ibindi ibyo by'izi nama bihoraho mu busaranganya bazasaranganya iki? Nicyo ushyira ku meza uza gusaranganya. Kibo nicyo bazashyira ku meza muze gusaranganya ko bitarimo. Baraza ni nk'uko iriya nama yindi muri y'ubushize yavuga ngo ibibazo by'iterambere, bakiga ku bibazo by'iterambere byo guteza imbere sayansi, ikoranabuhanga no guhanga udushya innovation. Iyo wariye iriya myanzuro 47 bafashe, usanga nta kintu gifatika kirimo cyo guteza imbere kwiga, cyo guteza imbere amashuri ya siyansi, cyo guteza imbere amashuri y'ikoranabuhanga. Uretse kuvuga ngo bazadufasha ngo tukagabana ngo natwe tukagira ikoranabuhanga, ngo ikoranabuhanga ngo bamwe bararyihariye ngo twe ntaryo dufite, aryigejejeho namwe nimuryigezeho. Iyo udakora ntakarye, biranditse ngira ngo no muri Bibiliya cyangwa ahandi henshi, nta muntu uzakubakira igihugu, nta muntu uzakubakira urugo.
None
kubakira urugo n'igihugu rero ni nk'urugo rw'abagituye. Niba mutabashije kukiyubakira ntacyo mwiyubakiye. Bigufasha mu gutuma ubaho iminsi 2-3, ariko ntatumye ushobora kubaho igihe cyose.
Uti n'ukwimenya utakwimenya ugapfa. None ahazaza huyu muryango kuva mu 1955 ubu ni 2023, uyu muryango urimo uragana he?
Urakomeza uko wakabaye. Akomeze abatega ababibishwi bakomeze babibishwi, ababimishwano babibishwano, hanyuma ababintare nabo bakomeze kuba intare bikure mu bibazo. Yenda buri wese azagera aho avuga ati nanjye ngomba kwikura mu bibazo mere nk'abandi, nanjye ndi umugabo mvuga ijambo.
Professor Paul Kananura,
ijambo ririhwa.
Yego, musa nkaho muvuze amagambo aremereye cyane cyane muri iki kiganiro ku insanganyamatsiko. Kuko numvise ko ari ubutumwa bukomeye. Mu munota umwe gusa turimo dusoza iki kiganiro, niki mwabwira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, niki mwavuga muri rusange?
N'ubukungu n'ubucuruzi, ibihano gisirikari biza kubishyigikira cyangwa se kubirwanirira angamiwe. Ibyo ngibyo nibyo bigenda isi, nibyo byagombye kugenda n'ibihugu byacu, ariko kugira ngo bigerweho abaturage bagomba kubaho bisanzwe. Iyo utaretse ngo abaturage bisanzure, abandi bwiza bushobora guhabwa ntuhabwe icyubahiro ushobora guhabwa, noneho nawe ukaza kumera nka wa mugabo bakubitira mu kabari yatahaga kubita abana n'umugore we. Ibyo bintu bigomba gucika. Nibaharanire kwihesha ikuzo abayobozi bacu, nibaharanire kwihesha ishema, nibaharanire kwigira, kugira ngo twese tugire Afurika n'ibihugu byacu ibihangange.
Professor Paul Kananura, impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano, turavugana uri mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu ukaba waganirije abanywanyi b'ibihugu bya Amerika. Shukira damwe mwese nshuti banywanyi b'ikiganiro muri Sanga, muri rusange banywanyi b'ijwi rya Amerika. Nshimira Nadia Taha wamfashije kukibagezaho kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Reka ne kubasiga mwenyine mbasigire akaririmbo ka Bob Marley kitwa Africa Unite, bishaka kuvuga ngo Afrika shyira hamwe, bijyanye n'insanganyamatsiko twarimo tuganira.